Abatuza mawanga alira mubizinga bye kome mu district ye Mukono bawanja gide ombaka wabwe mu lukikole gwanga akikirira ekitundu kya Mukono South Fred Kayondo okubasula omukono bwe gutuuka ku nsonga ez'ebyobulamu ebyokwerinda nga bagamba nti embeera mwe bakolera tewoomya nakabululu bano okuva ku bizinga okuli Rangamuto Kibatira Lubembe Kampimpya n'ebirala bagamba nti ebbanga ddene buli mukulembeze yeerabira ekitundu kyabwe kwe kusaba ono abakolere ku bintu ebibasoomooza omuli ebyobulamu n'ebyokwerinda nga abafunira amataala okumalawo ekibululu ababbi mwe babatigomeza. Kati omubaka Fred Kayondo bano abagumiza nti olunaddamu okwata obuyinza wakusoosowaza ebyobulamu okakasa nti n'ebyobujjanjabi bituuka ku bantu be.